Sanbonani ekameni lomfelo wethu Jesu Kristu.
Good morning in the name of our Savior, Lord Jesus Christ.
Igama lami nguNozipho Lucky Mazibuko, ngiqhamuka endaweni yaseStenga eDoringkopo.
My name is Nozipho Mazibuko from Doringkopo, neStenga.
Ngiyabonga ngaleli thuba lokumalana ngikhulume ngokuthi uNkulunkulu ngisusephi njengoba namhlanje ngimi kule ndawo.
It is such a privilege for me to stand here, relate to you where I come from. It is just through the Lord's grace.
Njengoba usho umbhalo uthi onkulunkulu unendodana, onendodana unobufakazi.
As the scripture says, he who has the Son has the Father and has a testimony.
Kunomoya ongihlasele ekukhuleni kwami. Abazali bami bangithatha bangise inyangeni bangisa kubathandazi inyanga beyifike zithi nginedlozi lendoda.
I grew up being troubled by an evil spirit and my parents took me to different mediums and yangas to try and help me, and then it was said I have got the spirit of a man in me.
Wahlatshwa imbuzi ngogqoka iphandla kwenzela ukusizwa lempilo yami engaqondakali kodwa kukho kwasizayo.
Sacrificial goats were slaughtered. I was wearing different skins, but seemingly all to no avail.
Lo moya obuphila kimi kahle kahle lo moya uhlukene kathathu.
Now this spirit that was living in me was threefold.
Khona umoya wokuba inkonkoni.
There is the spirit of being a homosexual.
Inkonkoni ngikhuluma nami ngento engiye ngizwe kuthi umuntu odalwa ozalwa enobulilo obili obesilisa nobesifazane kodwa akuyona into enginesiqiniseko sayo.
Of which I hear that you are born with it, that you have got these two traits within you of a male and female, but which I am not convinced of whether that is so.
Owesibili ubtabane intombazane ethi ithandana nabafana iphinde ithandane namantombazane.
And then it is second form of sexuality of a girl that loves a boy and at the same time also loves a girl.
Lokho kubizwa ngokuthi lo muntu uyitomboy,
which is referred to as a tomboy.
Bese kuba khona umoya wesithathu wobungqingili.
And then there is a third part of it which is latent homosexuality.
Ubungqingili intombazane ezenza indoda ithandane namanye amantombazane.
That pertains to a girl who actually performs the part of a male with other girls.
Ubungqingili-ke umoya ebengiphila ngaphansi kwawo kusukela ngina 9 years.
And since the age of 9 I was under the spirit of the homosexuality.
Lo moya uqala kwawo ngina 9 years bengithanda ukudlala imidlalo yabafana, ngithanda nokugqoka amabhlukwe abafana.
The age of 9 years I started loving to play around with boys and also wearing boys' clothing.
Amabanga aphansi ngawafundela esikoleni etshela abantu ngithanda ukudlala nezingane zabafana, ngithanda nokulwa.
I attended Chelabantu school and I loved playing with boys and also fighting.
Abazali bami abazange beyithande nezimpilo yami ongangokuba ubaba waze wafaka umthetho ekhaya wathi akayifuni intombazane egqoka ibhlukwe.
My parents disapproved of the life that I was living, and to such an extent that he made a law that no girl may wear or dress in pants.
Kodwa lokho kwaba inzondo kumina, ubaba ngaba nokumzonda ngoba ngangibona engathi ubulala ilungelo lami ngoba ngangizizwa sengumuntu wesilisa.
This aggravated hatred in me towards my father because I thought that he is taking away my right of living out what I feel within me.
Amabanga phezulu ngawafundela esikoleni eShekembula ila engaqala khona ngabhema iluzi, ngabhema insangu, ngabhema utshwala, ngalwa nabafana sibanga amantombazane.
And there at high school then I started smoking dacha and was involved in with young men and fighting and warring it out.
Abazali bami abazange beze beyithande neze impilo yami lokho kwangenza ukuthi ngize ngithathe isinqumo sokuthi ngiyalishiya ikhaya.
My parents never approved the life that I was living, and therefore I decided to bunguka, run away from home.
Ngahamba ngayohlala komalume, nakhona komalume umalume wafike wangayithanda impilo yami, ngashiya komalume ngayosungula iqembu lamantombazane ngabadayisisa ngemzimba.
And then I went to live with my uncle. My uncle was not happy with my life that I was living, and then I left him as well, and then started my own club or group where we started with the trade industry.
Lamantombazane mayidayisa ngomzimba, mina ngidayisi ngomzimba. Kuthenga elinye ilanga ngisestenga eDukuza Tavern ngiphuza, kwaqhamuka iqembu labafana bangishaya bacishe bangibulala.
And I didn't sell my body, but the girls used to do that, and it led to one day we in Stanga I met up with a group of boys and they really beat me up.
Angazi kwakwenzakale kanjani, kanti abafana bangishaya nje noma wami ongizalayo useStanga uyena ofike wangilamulela wathi ingane yami lekade yabhunguka ekhaya.
And it was so bad, they beat me up to such an extent that I had to, so to say, wear nappies. My mom came to my assistance and she just saved me in that situation.
Ngahamba ngabuyela lapho ebengihlala khona, udadewabo kama wafika wangifuna, wangithola, wangitholela umsebenzi eKFC, ngaqala ngasebenza eKentucky.
And then my aunt looked me up and found me and tried to get me a job, and where I worked then at KFC.
Uma ngisebenza eKFC ngaqala nakhona angiphuzi, ngibuya ngokuzolala, ngiyantshontsha, ngagcina ngoluza umsebenzi, ngasebenza iminyaka emibili nohafu ngalahlekelwa umsebenzi.
I worked there but then started to be unfaithful, even stealing monies and so on, and eventually after 2.5 years I lost my job.
Ngithe uma ngilahlekelwa umsebenzi sekumele ngibuyele ekhaya, kwashona ugogo wami, umakababa wami, kwafika umele phethe iphepha lokuthi umuzi ushiye nami, kwavele kwabanhlangazimuka nomoya, ngahamba ngayohlala kulomuzi ugogo angishiyele wona.
And then my granny on my dad's side, she passed away, and then the lawyer came and the will was read and the house had been made out to me, so then I could live in that home.
Ngahlala kulomuzi, mangihlala kulomuzi ngaqala ngadayisa iwunga. Uma ngidayisa iwunga ngaqala ngaba nomona, ngaba nenzondo, ngabulala, ngasebenzisa imithi. Benginomgexo obuhlala la kumina. Lo mgexo ubungitshela ukuthi kuzokwenzakalani ngempilo yami njengomuntu odayisa ama drugs.
There I lived and started trading in Wunga, and I also made use of a necklace that I was wearing.
Bengiboshwa kakhulu, kodwa ukuboshwa kwami bekungithokozisa ngoba ejele la bengenza khona imali kakhulu. Iwunga ejele u50 rand, kanti ngaphandle u20 rand, futhi mina bengiyintombazane la Stanga ibishushumbisa ama drugs iwafaka ngaphakathi ejele.
Well, I was arrested. I didn't complain about being arrested because while in jail my business would really thrive. Instead of asking 20 rand for a wunga, I would get 50 rand. So I was, so to say, the go-between supplying the inmates with wunga.
Iwunga ngidayise iminyaka u7, ngayibhema iminyaka u6.
I traded in 7 years wunga, and then 6 years I also smoked it.
Ukubhema kwami kwangenza ngagcina sengilala emgwaqweni, sengidla emgqomeni, nalapho ngase ngibhema ne-rock khona la iStang.
And then this caused me just to live a life on the streets. I lived out of the bins, and this was my lifestyle. Eventually, I also made use of rock.
Umama wezwa ngale ndawo, wathanda uma ukuba ngizelana, kodwa ngamelana nokuthi ngihlale kule ndawo, ngabuyela ekhaya. Kodwa kwathi ngelinye ilanga kwafika izwi kumina lathi hamba kwasiza abantu.
My mother heard of this place and she tried to bring me here. I was a bit stubborn. I didn't want to go and I just went back to my home. But one day a voice spoke to me and said, go to Sizabantu.
Mangifika la ekhaya ngathathwa ngayise emseni ngafike ngangavuma ukuba ngivume izono zami ngoba ngangitho anti bathanda indaba.
And then I was taken up at Mseni Care Center. I didn't want to confess my sin because I said the counselors, they just wish to hear stories.
Kodwa khona usuku lapho ugogukhwela owafika intshumayelo yakhe yathinta inhliziyo yami ngahamba ngayozilahla ngathi nami ngiyafisa ukushintsha impilo yami mina ngiphila impilo yobungqingili yokuthandana namantombazana amanye ngicela uNkulunkulu angisiza ngihlanze.
But one day Mrs. Kwela came and she brought a word and it struck me and I went for counseling and said that I am just a lesbian living this sort of life and exposed my heart.
Futhi ngibulela ingane zabantu ngidayisela iwunga nabantu ngibabulele nemithi ngisebenzisile uNkulunkulu ngenza kanjani angithethelele wathi umama lithi lizwi ozivuma zishiye uya kuba isidalwa esisha.
And then I confessed to her that I have been causing the downfall of the lives of so many people and even killing people through witchcraft. How can I ever receive pardon and forgiveness for this? And Mama Kwela said, there is forgiveness. The Bible says, he who confesses and forsakes will receive pardon.
Ngezwa kusuka umthwalo emahlombe ami mangabe ngivuma isono sobungqingili ngoba kunzima ukuzenza umuntu wesilisa.
After confessing the sin of being a lesbian, I felt a load being lifted because this life of living as a man is very oppressive.
Kade uJesu ngangimamukele ematendeni abashumi abafundisi befika ngasekhaya bemisa amatende bethi amukelani uJesu ngimamukela kodwa ngalo lolo suku ngithole sengibhema ugwayi kodwa kwala ekhaya kwenza umehluko empilweni yami ngathi hawo kanti ngiyisona esibi kanjena ngiphambanisa iqiniso likaNkulunkulu ngizenza indoda uNkulunkulu ebengidale ngaba umuntu wesifazane.
Often I had visited tent campaigns, I had surrendered my life to Christ, but on the same day I would go back to my drugs again. But when I came here, I experienced a liberation, a freedom, and I experienced a newness coming into my life.
Ngaqala ngezwa into manje mangenza into kukhona into engitshelayo ethi lokho kwenzayo ku wrong sengikwazi ukuhlukanisa kunomoya kunento eyayikhuluma kumina izwi likaNkulunkulu ukuthi lokho akumele ukwenze njengamanje sekufanele uqale ugqoke kanjena impilo yakho manje ayihambe ngalolu hlobo.
And suddenly I was aware of a voice speaking to me, warning me, reprimanding me, this is not right, don't do like this, don't dress like this. Something which I had never known before.
Ngathola ithuba lokuthi ngibuyele ngasekhaya kubo bonke abantu engibonile nengibafundisi wunga nebengiphila nabo sizenza abafana nabo ngiyoxolisa nakuma wami nobaba wami okuyibona engibaphathe kabi kulomhlaba.
And then I felt the need to return back home to be reconciled with my parents. I had called them such problems and pain. And also to the other people with whom I had sinned and lived this dirty life. And I went back to the community where I had harmed people and was reconciled to them.
Wathi noma bangani bami befika, kodwa ngangibatshela ngithi uNkulunkulu akasangivumeli ngenze lokho.
And even when my friends came, I answered them, God forbids me to continue with this life. There was an awareness, amazement, people responding and saying, your God is truly great.
Sengiya ngasemaphethelweni kunezwe elihlala njalo libusa inhliziyo yami uJobe 5:8 elithi bengiya kumfuna uNkulunkulu kuNkulunkulu bengiya kubeka indaba yami.
And as I come to a close, I wish to also tap a word out of Job chapter 5 verse 8. If I would have known God, I would have gone to him where to find him, and I would have told him all my suffering and trials.
Ngabe ngupi abazali bami basebezamile bemoshi imali kodwa la ekhaya bakhipha ngishiya isent uNkulunkulu wehlela kule ndawo wayisiza impilo yami.
So it was not from my part to make a fair judgment. It was God as me unworthy. I was not worthy of receiving any mercy, but God in his grace through his children at this place revealed himself, and my life could be totally changed.
Intando kaNkulunkulu yenzekile empilweni yami.
God's will has been performed in my life.
Ngiyambonga baba umfundisi.
And I thank Reverend Stegan.
Ngiyabonga uAunty Ncama noAunty Mkhulu.
Thank you to the Aunty Ncama and Aunty Mkhulu.
Bafana neingelosi kumina, angisho ukuthi bayizingelosi kodwa kumina bafana neingelosi ezathunywa uNkulunkulu wayithumela eGomora naseSodoma ukuba ziya kungikhipha ngikhuphukele entabeni, entabeni engenalusizi, entabeni engenakulamba enokuthula nobukhona bukaNkulunkulu.
I don't say they are angels, but to me they were the angels sent by God to save me out of a life of Sodom and Gomorrah and to drag me to the mountain top, to a place of rest and refuge where there is no hunger and no pain. Today, I feel myself under wings. I do not wish to lose this place for my life. And my request to the Lord is that I wish to remain at this place where I am.
Ngimkhonze uNkulunkulu uJesu Kristu yena yedwa wabethelwa esiphambanweni wathwala izono zami.
I serve the Lord, him who died on the cross for me and carried the load, the burden of my sin.
Ngibatshela abantu ukuthi okungenzeki kubantu kodwa kuJesu kuyenzeka.
To tell people that what is impossible with man is possible with God. Even today, I have got the opportunity to help here, helping at the switchboard. Let me just touch on something. I was incarcerated, jailed for quite a long time. And eventually I also became acquainted with this gang number called 26.
Angazi bantu abasha nihleka amandla kaNkuluNkulu noma nibhuqa mina uqobo engisizwe uNkuluNkulu.
Now young people, I don't know, do you want to mock me or are you mocking that God helped me? If you laugh.
Kunento ebulala ulusha ikakhulukazi abantu besilisa ulimi lwasejele.
There's something that really brings your life great damage, and that is the tongue or the language or the slang of the jail.
Omalume benu bayaboshwa bephume belikhulume lolulimi nilithathe nulwenze olweni ulimi lasejele luyiculo lika Satan.
Your uncles maybe come out of prison, they speak a language, you take it up. This is the language and the tongue of Satan. Let me expound a bit on this language of prison.
USathane ngolimi lwasejele uziveza emuhle ukuthi uma ulandela yena yonke into yakho izoqonda ebefisa ukushonisa phansi ubukwe yizwe.
Satan appeals to you and represents his type of language of the prison, and by that wants to promise you great things, but by that he is enslaving you and burdening you, and your life gets dragged into the pits.
Empeleni ulimi lwasejele ngiyaxolisa kodwa ngicela ningivumele ningikhulume ngalendlela ngoba ngikhuluma nani kakhulu bobhuti namantombazana azenza abafana uthi uqala ubhema ugwayi ingoba usuku usunalenkanuko yolimi lwasejele ukuthi wena uyisazi imithetho.
Now let me warn you, you who tend to like this tongue, this language, this way of speaking of the jail, and even you girls who make yourselves men, Satan, it's his tongue, it's his language. Because this language, Satan uses it, and it's contradictory. It's a yes and a no at the same time.
Ufika kuvezela okuhle kodwa egcineni kube okubi ngoba mawuthi uyabheka ngizocaphuna izinto ezine ezenziwa uSathane edlala ngezimpilo zabasha ingakho bethanda kanje ukukhuluma inombolo yasejele.
And that's why the Satan makes this, and there are traits that become obvious and reveal themselves through your life because you like even the numbers that are mentioned of the different gangs in the prison, and it's appealing to you.
Ngicela ningivumele ngilibeke nalulimi lasejele kunezinto ezu-4. Ufika athi uma usuwazi inombolo uthi uSathane senhlonipho athi imashi athi imbilikijisi athi indabuko. Lezi zinto zo-4, imashi isho ukuhamba kwakho, imbilikijisi isho ukugqoka kwakho, indabuko isho ikhaya lakho. Kodwa kuhamba kuhambe uqale uma usuwazi inombolo wazi ukuthi wena fanele ubheme ama-drugs. Okokuqala ama-drugs akhipha inhlonipho usuke usenza yona inombolo. Okwesibili ama-drugs indlela ogqoka ngayo awuyithandi, ulala emgwaqweni awugezi. Okwesithathu imashi ukuhamba kwakho, indlela ohamba ngayo ungena emzini abantu uyaqekeza ushiya abantu bekhala. Okokugcina ikhaya, awuthandi ukuhlala ekhaya uma ususemadrugsini, ulala kubangani, ulala etaladini. Kungabe kuseyikhona yini lokho ukuthi uma wamukela inombolo uSathane akukhohlise ngakho na?
Now if you accept this number, it has an effect on your life. It affects your walk, it affects your talk, it affects your lifestyle. You don't like to live at home anymore, you love the street life. And you are in a grip of these things because you have associated yourself with it and you are now oppressed or even possessed by it.
Umuntu osejele athi ugqoma intaba enezimhlophe ugqoma kanjani intaba enezihlophe usethunzini elimnyama ngaphakathi ejele.
You speak of living on maybe on a lovely white hill. You don't know, it is a black darkness that you are living in. It is just a hoax, these words that are portrayed by Satan.
What is
very painful for me, our country is suffering, it is sick. Now it is proclaimed that children and small children should have informed sex education.
Young
people, what do you say? You came out of the womb, you were born innocent people. What do you say about the government now wanting to disrespect that, break that down?
Kunabantu abazali babo abashonele ezandleni zabo. Uyazi uma wakho washona ebulawe lesi sifo socansi. Uma wakho wayinakekelwa wena. Wena uma usuwazi ucansi, ngoba uma usulazi ucansi uzolwenza, uzonakekelwa ubani?
You, maybe you were cared for by your mothers. Maybe many mothers have now because of AIDS passed away. And maybe if she passes away, who will care for you if she is no
more?
You will have people now raping children. And then to get his, so to say, get his degrees. And he claims he has now raped a girl. And you will be sitting with the shame and the disgrace and all the oppression of being raped.
Masikhale nkulunkulu into ezosiza ukuthi sibuyele kuye uNkulunkulu sizikhalele uzothola ihomework esikoleni ethi ibhala ngesifundo socansi ubaba noma ubhala ngesifundo socansi uyabhala ukuthi ubaba noma benzani ekamerweni.
Now just think of it. What will all this education bring us? You will have to go home, write a composition about sex. Well, you've got your parents. You will now make up stories about your parents. What will this impregnate into your mind, into your very life, your whole being?
Masingavumi uhulumeni asibulale sibhekile. Mayiqonda ukusibulala makafaka umuthi emanzini sife sonke. Hayi asibulale kancane kabuhlungu kanjena. Ngiyabonga kunecule lodi engifisa ukulicula ebese ngiyagoqa umucu nje wodwa.
What do we say? What is our response to the government wanting to advocate this sex education? It will be the degrading of our youth. What are you going to do? Allow me to end by singing a song.